nezona zankazi yu Jiri jonze jiri njimage Befe giti Mlingo weze drabwino Tupiro gwira na bwino Bachingerezi Kumpagiti Ndipo sendi kusamala zankazi Wina kupatula uyu Enandi kuwatira tumu Mainse giti Kandala makumwendi mapeza pakutapa mwezi Tizakala pansi together kumenya mabajeti Tikalipira ya nyumba ya renti kwina kutikumanga ya tu Kukabwera change shopping iku supermarketi Onaza konzanga baby Balibei chincha inendeka Chiri chonze nchako Olo yanga wale tipeni ulipefe
Kiti amati
kulimeko pefe
Kope yako baby
Ye mwe amati sadaone pefe kiti Akata kuona Tupirako baby Atatule fancy wudindo Wabungwera impefe kiti Kulikufomeleza Kutikulima pefe kiti Atatule fancy wudindo Wabungwero pezera na tifukwa Kufomeleza Kutikulima pefe kiti Pangana chiti I love you for real Now and forevermore Osandika ikira sine sasi pekiti Unazakaleza pita za tala za tsopano za awiri baby No ma drama No chip wiri kiti Ndipo sindinga lole wina akuchaire Akusewere te my first lady Ulemu wako risi pekiti Mawati pita kumpingo kaya kukoti tika saine mareji certificate Chimozi mozi katundi wagula mshopu umboni dimari city Sizongo tenga na panjira opanda protoko Protoko ngati malonda ogula kwa mavenda muma street Timasuke tipanga mwana atendi chula atati Umozi waka mareji pro otakiti Pangono dipangono baby Kulina titsa kwera renji Koma lelo titsi kwera kastare tipeni Uri pefe kiti
Imwe amati kulimeko pefe kiti
Akata kuona
Kope yako baby
Ye imwe amati sadaone wa pefe kiti
Kuli bebe
Perfect.